semijango
bonumbano
mukalere kibiyaga bigali
bonumbano
bonumbano
mwaramukanya mahoro mwese muteza amatwi imbo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 mu 2016. Imbo n'imvano y'uyu munsi iribanda ku mpaka zikomeje kuvugwa ku itabarizwa ry'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa umaze iminsi irenga 30 atanze. Amakuru acicikana ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru aravuga yuko umuryango w'umwami utavuga rumwe ku hantu umwami Kigeli azatabarizwa, ndetse n'abanyarwanda batandukanye ntabwo babivugaho kimwe. Inkuru yanditswe ku rubuga nkoranyambaga igihe.com ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa 10 gushize mu 2016 yavuze yuko umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu wahurije ku cyifuzo cy'uko umugogo we watabarizwa mu Rwanda, ariko uvuga yuko hari byinshi bikirebwa ndetse bikeneye kuganirwaho kugira ngo umwanzuro wemezwe. Ku itariki 27 z'uku kwezi kwa 10 igihe.com yavuze yuko hari itsinda ry'abantu 9 bafitanye isano n'umwami Kigeli bagiye muri Amerika kuganira n'abariyo ku buryo yatabarizwa mu Rwanda. Ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 11 igihe.com yanditse inkuru ivuga yuko umuryango w'umwami Kigeli ndahindurwa watangaje yuko umugogo we uzatabarizwa mu Rwanda i Nyanza aho yimikiwe, gusa itariki uyu muhango uzaberaho ikaba itaramenyekana. Ejo bundi kwa 4 ni ukuvuga ku itariki ya 17 igihe.com yongera kwandika yuko hari urujijo mu itabarizwa ry'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa. Ariko inyandiko iri ku rubuga rw'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa yashyizweho kuwa gatatu w'iki cyumweru iravuga yuko umuryango w'umwami utumvikana ku buryo yatabarizwa. Iryo tangazo rikavuga yuko bamwe mu muryango w'umwami bivuza yuko yatabarizwa handi atari mu Rwanda. Iyo nyandiko ivuga yuko uko kutumvikana kwatumye bitabaza abanyamategeko muri Amerika kugira ngo babacire urwo rubanza. Ku rubuga nkoranyambaga Rwanda Rwiza hari inyandiko yasohowe n'iryo shyaka Rwanda Rwiza riyobowe na Faustin Twagiramungu wigeze kuba umushyikirangaji wa mbere w'u Rwanda, rivuga yuko iryo shyaka rishyigikiye yuko umwami yajyanwa gutabarizwa mu Rwanda kuko yigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Hari ndetse n'amakuru yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yavugaga yuko hari umwe mu bagize umuryango w'umwami wagerageje gutwara umugogo we atabiherewe uburenganzira n'abandi maze barabihagarika. Imvo n'imvano irabaza amaherezo y'izo mpaka. Ese birakwiye yuko umwami Kigeli atabarizwa mu Rwanda cyangwa mu mahanga? Ababishyigikiye bafite impamvu zihe? Abatabishyigikiye se bo bafite izihe mpamvu? Ese nibyo koko hari uwagerageje gutwara umugogo w'umwami atabifitiye uburenganzira? Ni kuki hari abiyambaje abanyamategeko muri Amerika, kandi tuzi yuko hari itsinda ry'abantu 9 ryagiye muri Amerika kubiganiraho baba batarumvikanye se? Abatumire bacu ni Boniface Benzinge, umujyanama w'umwami Kigeli, Rwigemera Gerard, umwami Kigeli yarabereye se wabo, Faustin Twagiramungu, umukuru w'ishyaka Rwanda Rwiza, twari twanatumiye n'abari mu muryango w'umwami bashyigikiye yuko yatabarizwa mu Rwanda, ariko ntago bitabiriye kino kiganiro mwateguriwe na Ferenga Kwaya.
Gauza miryango ye, hey, ni BBC, hey, yeah, ni BBC. Gauza miryango ye burya, ni BBC nibyo.
Reka mpere kuri Gerard Rwigemera. Bwana Gerard, wowe uri mu muryango wa Kigeli, maze gusoma muri make ayo matangazo arimo ibisobanuro bitandukanye, irivuga kuri niri
kugereke itabaza ry'Imana? Iyo mpaka sinumva aho zituruka, kuko ubwacu ndavuga ngiye ku giti cyanjye, ngiye ikintu cyo nakoze ngeze muri Amerika, natelefoni Masenge uri Nairobi kuko yari mushiki we, ari kandi ari wa rukiri ari mukuru, mubaza uko akwiye kubona yuko umwami yajyanye Rwanda guhabwa ayo cyangwa ahandi.
Uwo ni nde?
Mukabayoshu.
Ah, Mukabayoshu Speciosa.
Speciosa ni Masenge, ubu nawe mutelefoni kandi nzi ko ari mushiki wa Kigeli mukuru usigaye. Ndamubaza ngo uri mukuru twese ko turi aha ntawe ukoreye kubimenya, urabona ko umwami bakwiye kumuhamba hehe? Arambwira ati Gerari, nishimiye ko ugeze aho ngaho, abo bana bari aho ngaho bwagezi kumwakumvikana nabo, ati nja kumenyesha ko umwami iyo atanze ari hanze y'igihugu ntagarukwa mu Rwanda keka umwami yaje gutabara kuko byawe kuko rwabugiri niwe bagaye mu Rwanda kumara ariko abandi ntibyashobokaga avugiyeho ati ntidanyikwa ntabwo atakoze kugira ngo agare umugogo wase ariko abiru baramubwiye ngo ntibishoboka arabireka
ubwo ni kuvuga Musinga
Musinga
yari yaguye muri Congo
yaguye muri Congo n'ubu ni umugogo w'ukibwa ati ikindi wibwa ko so wabiriya rudahigwa yaguye mu Burundi bakamugarura kuko abazungu batirikaga ariko mu by'ukuri nagomba yagomba kugaruka mu Rwanda ati niko umuco w'u Rwanda umunsi abimbwira hari ku wa mbere ubwo nari nageze muri Amerika kuri icyo cyumweru kuwa mbere nibwo namutelefoni
ubwo hari ku cyumweru kuri iriya tariki ya 16 nyine umwami amaze gutanga
oya nyuma kuko nagiyeyo hanyuma namutelefoni ngira ngo menye icyo nza kubwira n'abandi arambwira ati byose ntabwo bishoboka nk'uko maze kubikubwira mpama aho ngaho nkasanga yarohereje umwana wa musaza we witwa Christine umwana wa Ziriza ati namubwiye mufatanye ibintu byose azakubwira mageze Christine kandi ubwo yaje kundeba mbamaze nk'iminsi itatu aterefona ngo araza tukamutegereza aterefona ngo araza tukamubura aje arambwira ati mu by'ukuri basenge yayoheje kugira ngo dufatanye turebe uko twarangije ibintu bityo ambwira mbese ibyo bakora ndabishima bo noneho nyuma y'iminsi ibiri araterefona aterefona ku mukobwa wa Nyawunarindi ngo abwiye ngo kwari kumbwira komunike mu gihe Nairobi araje asanga nk'abandi bavarimwe bandi nka Manweri abakobwa banjye babiri bari bahari umwana wa umwana wa mukabura sadiri abereye nyashinge n'abandi bari bavuye muri kabisa bahari noneho ati nabuze komunike yamukabayojo imbuga yuko umwana wakwiye kujya kumuhanga irwanda yabwira ati wamwana we imbuga yuko yibari kibi ngibi nibyo koko wenda babyanditse ariko reka nitelefoni mukabayojo kuko nzi ko ndavuganye nawe ndelefona mukabayojo mukabayojo ndabimubwiye ibintu wambwiye nibintu ngibi umwana mbwira hano iby'ukuri ni ibihe ati Gerard ibintu kuri ndashaka amahoro ndashaka amahoro kugira ngo bajye mbambi kumuhanda irwate ubihindure nshike kandi nzi ko wari wambakanije ati njyewe ndashaka amahoro gusa nicyo ushaka amahoro byo ni ukwemera yuko wamujyane to mujyane irwate ese amahoro ushaka uvuga ni ayahe cyangwa uyashakira ate abura icyo asubiza akajya telefoni noneho ngira ngo twari kumwe Christine uwo nguwo nabo bandi bandi bavandi bo turi kumwe ibyo ari byo byose reka twokugira impaka zindi umuntu naravuga icyo yitekerezaho buri muntu wese akavuga igitekerezo afite uretse Christine wenyine twese twavuze yuko ibyo Mukabayojo yavuze dukwiye kumutelefona ahubwo tukamubwira ko twebwe ibyo bintu tutemeye ibyo ari byo Christine aravuga ngo erega ibyo ari byo byose ntabwo nzabona amafaranga yo kumuhambana ariko nzamujyanirwa ntizayabona nzamujyanirwa rero uyu kwa kubyara ariko ni atatubyare ntabwo ari wowe wihariye cyangwa se Mukabayojo kuko ngo ari mushiki we n'ibyo ari byose ndemera ko amategeko atavuga atyo kandi gari mu muryango iyo umuntu apfuye umukobwa we yari yari ari we mukuru ariko nshaka rero umutwara Mukabayojo ntabwo twari kumutwara nk'umukuru w'umuryango wacu kuko ni umukobwa
ubwo mukuru ni inde rero
None
mu Rwanda nta wundi muryango mufite kuko tubona mu binyamakuru bavuga ko hari wundi muryango wanyu uri mu Rwanda. None bore bose mwaravuganaga nabo bakababwira icyo bitekerezaho.
No, hati twabuganye aho twabonye boheje umuntu witwa Gishi. Namwe ne bisanzumi mwene wacu ngo bazi batubwire mbese ngo bazi tubabonane natwe. Je abo bantu bagira muri Amerika ntabwo rigeze kubabona jyewe. Kristi naci inyuma ajya kubabona wenyine. Babonana nawe aza kumbwira nyuma y'umunsi umwe nyuma ndetse n'umusore ngo arambwira yuko yabonanye na Mushisi ngo akambwira yuko umugogo w'umwami akwiye kumbwira ni Rwanda. Ariko se yaje kumbwira ko mwavuze ngo bari kutubona ubu n'inama se wagenda nabo nicyo mwemeje cyangwa ni kandi ko kuvuga ko tutaba no mujyana ati ati bavuze ko ariko tubaza kukureba wowe jira ni ntabwo ngiye rukeje ni bagaza kutureba twembe kuko turi umuryango kuko bari kucyabaza ubona bwo nabo batubwiye uwo munsi biri wabuga wari yindi kugeza ni mugoro we gahora kugira cyo ndashye cyaka dabiga le niko ikiyo gatoya umugabo menzi yaramaramagaza ati tabara Kristina arashaka kujyana umwe ku mugogo w'umwami Rwanda. Ati duhure ngagenda duhure yacu cyangwa Kristina mbese umuzungu yaba akanya ati mwebwe se mwebaza nka duhonzi ushinzwe ibindi bintu byinshi. Ati kandi bari kuko bari kuko bari kuko bari kuko muri Kenya si nta yo wateye kinyanga.
Umuzungu uhe?
Umuzungu ukeye kaho ngaho bashyize umugogo w'umwami.
Ah, hamwe muri za morgue hamwe bashyira nuwo muntu utubwiye mu muryango wanyu bari baje mwaravuganye mwarabonanye byaje kugenda gute
bigata twahuriye munsi bwo kugira muri kanisa bwa nyuma tuye bakigeri nyine ubwo ngubwo ikintu twahuriye ku muryango rwose ninjije umugabo turaramukanye ariko numva afite ikintu nuko atashobora kabaja kumbwira sindi sinjya gukeka ibyo ari byo kwinjira muri kanisa turasohoka ntabwo nongeye kumubona ahubwo umuhungu wari kumwe niwe waje kujya mu cyanyuma cyo baranyibwira ko ari urwabisaba inkumi ntijyakuzi ngo nta kintu kigeze kuvugana nabo rwose nta kindi.
Reka noneho tubaze Benzinge. Benzinge wowe wari umujyanama w'umwami kandi iri tsinda ryavuye mu Rwanda atubwiye ryari ririmo Mpyisi n'uriya wo mu muryango wabo nawe ntago mwigeze mubonana?
Nabonanye na Pastor Ezra Mpyisi na mwene Bisaba Inkumi ariwe Mukama na Musenyeri w'i Kabgayi uko ari batatu. Twabonanye turi kumwe na Christine na Angela bari kumwe nawe.
Ntabwo ari abantu icyenda nk'uko byavugwaga mu binyamakuru?
Oya, ni abantu batatu twabonanye bavuye i Rwanda, natwe twari batatu, ni jyewe na Christine na Angela.
Mwaganiriye iki rero?
Pastor Ezra Mpyisi twasubiye mu magambo maremare kuko Pastor Ezra Mpyisi niwe waduherekeje tuza muri Amerika n'umwami muri 1992. Twasubiye mu magambo maremare uko twaje n'uko twabaye ino. Nuko Leta y'u Rwanda yashatse gucyura umwami uko Paul Kagame yigeze kuza taraba perezida ubwo yari vice perezida niwe wigeze kuza mu 2006 atubisubiramo yaje asaba umwami ngo yatashye ngo nk'uko abandi banyarwanda batashye umwami icyo gihe aramusubiza nyine ati mbere kuri constitution yanyu mufite yaciye ubwami gaca n'umwami Kigeli wa gatanu ati nshobora kubinyuraho ngataha mu Rwanda ati icyo ni icya mbere Kagame aramubwira ati ni koko ati icyo kiriho undati rero sinshobora kumanyura ku mategeko ngo nze mu gihugu ati ikindi si naza nka rubanda niba mudashaka ubwami mukuriye kubibaza abaturage ati abanyarwanda nibo bakwiriye kwemeza ati kuko navuye mu Rwanda ntirukanywe n'abanyarwanda navuye mu Rwanda kubera Ababiligi uko muzi hari resolution za nation zini zari zemeje yuko umwami ataha agataha ari umwami ageze Ababiligi nibo bamufashe bamuvana mu gihugu nanone naye mu magambo maremare rero icyo bivuzaga kumenya nuko twabonanye nabo ngabo kandi icyo nagusobanuraga nuko izi mpaka z'umwami kudasubira mu Rwanda zabaye kenshi nibutsa Ezira Mpyisi ndetse ndi ubuheruka rwose bwa yuma niwe waje kumubwira yuko wifuza ko yataha ni ubwo yarakubwiye yuko adashobora gutaha yataze za kondisiyo kuva ku bwa mbere ni nta na rimwe bigeze basubiza ibintu yabajije nta na rimwe bigeze basubiza kondisiyo yatanze araguhakana ko adashobora gutaha none ubu mwaza ngo kuko yatanze ngo niho muje kumutwara ndamubwira ndibwira ko bidashoboka ntidukwiriye kubahiriza igitekerezo cy'umuntu yagize ubwe kandi yivugiye nubwo we yarabikubwiye ntibirasetsa kugira ngo utinyuke no kuza nti icyakora umenye washatse kuza kumusezeraho kuko mwabanye ariko kuvuga ngo waje kugira ngo umugogo we nusubire mu Rwanda nawe ntibwira kutabitinyuka nayo magambo adashubije Pastor Ezira Mpyisi nabo bari kumwe
hanyuma se bo bakubwiye ngo iki
Pastor Ezira Mpyisi yarambwiye nyine ati nayo magambo yari yanzanye nanjye mubwira yuko ayo magambo adashoboka ati tugiye kubyibazaho oke tubirekeraho ngaho dutyo
muri make nta kintu mwumvikanye
ntabwo twigeze tuzumvikanaho narabihakaniye
reka gatoya nsubire mbere yuko mu ijambo twagira mungu reka nsubire kwa Gerard bwana Gerard Rwigemera watubwiye ko umugogo w'umwami hari ukuntu ngo Christine yaragiye kuwufata ariko umuzungu wari umushinzwe aragerageza kubyitambikamo asa nk'umwimye byaje kugenda gute nyuma
Christine yerekanye urupapuro rwa umuzungu mu kwa Nyirashenge kwa Nairobi umuzungu arambakanya ati urupapuro ntabwo ndabona ko tayizi afite ntabwo ari farafu yenzi mbona we yarahageze yenzi umugabo yarasanzwe amuzi ko ari wazanye umugogo w'umwami aho ngaho n'ibyo byose avugana n'inkingi nanjye mbagenda aramunyereka ndobo uwo mukobwa asubira yaka icyo ashaka akakibona
ubu uwo mukobwa uracyari aho ngaho
uracyari ahi
reka noneho mbaze Fonse twagira mungu wumvishe uko baganiraga yaba Rwigemera yaba ndetse na Benzinge wowe mu ishyaka ryawe mwanditse itangazo muvuga yuko mwumva umugogo w'umwami Kigeli Ndahindurwa rwa gatanu yasubizwa cyangwa se wajyanwa gushyingurwa mu Rwanda cyangwa se gutabarizwa mu Rwanda ni ukubera iki
njyewe icyatumye mbitekereza gutyo nkabitekereza ariko uko maze kuvugana na bagenzi banjye turi kumwe mu muryango turimo cyangwa mu ishyaka turimo ryitwa Rwanda Rwiza nabitewe n'amateka y'igihugu biterwa kandi n'icyubahiro numva kigomba guhabwa umukuru w'igihugu nibyo bintu uko ari bibiri abanyarwanda bagomba kumenya ko iyo uri umwami cyangwa se ukaba uri umuperezida ibintu by'umuryango yego bikibirimo ariko ububayi wa Rwanda nta na hamwe rero twigeze tubona ahanditse mu mateka yaba amateka y'abiru ayabiru nta nubwo twanayasomye nta nubwo yanditse kugeza na n'ubu ariko ntabwo twigeze twumva ko umukuru w'igihugu ari wese yagwa hanze agasa n'ucirwa urubanza ngo bamwe ngo turashaka ko ashingurwa mu mahanga abandi ngo turashaka ko ashingurwa mu gihugu twebwe twumvise ko niba umuntu yari abaye umukuru w'igihugu rwose yarambaye uwo mwambaro wo kuba umukuru w'igihugu yagombye gushingurwa mu gihugu cye bimwe byo kuvuga ngo hari umuntu watabaye ngo agwa ku rugamba uguye ku rugamba nibyo ariko ntabwo umwami Kigenda Hindurwa yaguye ku rugamba ngira ngo Kigeli byamujyanye muri Amerika birumvikana ko ari ibintu by'amateka y'u Rwanda ikindi nuko twabonye umwami Rudahigwa Mutara wa gatatu ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi mwaka w'1999 yaratanze agwa i Bujumbura ntabwo bavuze ko agomba gushyingurwa i Bujumbura ngira ngo nuko atari yatabaye nta n'uwari amwirukanye mu Rwanda ibyo kuvuga rero ko umwami Kigeli agomba gushyingurwa mu mahanga
ariko hagati aho ngaho wumvishe ko Rwigemera yabivuzeho yavuze ko ari Ababiligi bategetse yuko azanwa ariko umuryango ntabwo wabishakaga
ibyo ntitwabimenye nta ritangazo ryigize ritangwa rityo nahagereyeyo nta tangazo bavuze bati umwami tumushinguye kubera ingufu z'Ababiligi icyo nzi ni uko bimitse umwami Kigeli bakurikije cyangwa se imihango cyangwa se hariyo bagabanije ariko ibyo ni twebwe turavuga ibyo tuzi iby'ubwiru ntabwo tubizi rero niba umwami Mutara yarashoboye gushyingurwa mu Rwanda bikaba ntacyo byateye ku gihugu kereka niba bavuga ko ibyaje nyuma ariko umwami yaje gushyingurwa mu gihugu atagomba gushyingurwa mu gihugu gusa icyo twebwe tuburana nuko kuva umwami Kigeli yimikwa kugeza ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1961 kamara mpaka ibaye iyo myaka uko ari ibiri yabaye umukuru w'igihugu nkumva pozisiyo y'abantu twese twagombye guhurizaho ni ukuvuga icyo twagombye guhurizaho twese atari ukuca imigani ku manywa ngo azashingurwa he ngo umuryango we ngo niko ubitekereza umukuru w'umuryango noneho umenye ko ari Rwigemera Gerard akaba afite ijambo kurusha Mukabayojo avuga ko ubwo ari umukobwa nta jambo yagombye no kugira hari kuri musaza we ibyo bintu ni ukureba ukuntu wenda babyumvikana bonye ntabwo ndi muri uwo muryango nyine avuga nk'umunyarwanda ariko ntabwo byumvikana ko mu mateka y'igihugu y'u Rwanda abantu bazajya bagwa hanze ngo tujye mu bintu by'ubwiru bimeze nk'ibya gipagani umuntu bagomba guhabwa icyubahiro cyose cyabo mu gihugu cyabo nanditse rimwe ku byerekeranye n'umwami Musinga biteye agahinda kubona umuntu avanwa ku bwami bakamusimbuza umwana we no kugeza umwana we bamushyiraho pression akegura akavuga ko igihugu we akeguriye Yesu Kristo ibyo byose tukabyemera bwacya umubyeyi wari we Musinga akagwa ishyanga abantu ntibamenye n'ubu ngubu numvise aravuga ko ngo umugogo we ngo uracyari iyo ngiyo muri Congo umuntu amubajije ati ese mwaba mwaragezeyo nibura mushyiraho indabo cyangwa se mushyiraho akamenyetso ntibishoboka Ababiligi mu gasuzuguro kabo nabo bazi ko bajugunye uwo mwirabura iyo ngiyo byararangiye ibyo bintu tugomba kubihindura ku bwanjye numva n'umugogo w'umwami Musinga wagombye kugaruka i Rwanda akahererwa icyubahiro nk'icy'umuntu wayoboye u Rwanda niyo mpamvu rero numva n'umugogo w'umwami Kigeli ugomba gutaha mu gihugu abavandimwe be n'abandi bamukunda nibagiwe cyane gushimira Pasiteri Mpyisi ariko sinamushimira cyane wenyine nashimira na mbese na Benzinge abo bantu uko ari babiri muri ayo mateka ntabwo bazibagirana Benzinge weranzi twagiye duhura cyinshi cyangwa se nka gatatu Washington Mpyisi we simuzi ariko numva ni ikirangirire numva bavugwa n'abakannyi b'Inyanza twabanye abo bantu uko ari babiri baza amateka y'umwami sinumva ko bagumye no kuyajyaho impaka bagombye kumvikana uko ari babiri na Gerard bakumvikana ko ibyo Mukabayojo yavuze babyubahiriza n'ibyo abanyarwanda bashaka bakabyubahiriza ntabwo dushaka kujya mu bintu bimwe numva abantu bongorera hirya ngo nara muka jie murwanda nguwa shura kuzaji ngo mumba ye ngo sindi vijia waza mkwale rahi vimi hango ewa nwe mwende tingo nuku wako kukwibu diyongu wakagutu kwa alasindi ni vindi wabugabdi ajipagani mimi nuu ni katujiho leto nuka yetusha kakuwa waza wa nugusa ichende rongi na mwanchiho kana mchuchumbi kane chavuzgo na benzinge chani chani nukuwa na watu babjumbi mwami kigirava murwanda yahavu yavuga kwa jie kubonana na harua biki yumva ngo yahavuye ashaka kujya kubonana na Dagi Hammarskjöld wahoze ari secrétaire général wa Loni ngo bahurire Kinshasa bagombaga guhura ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'1960 igihe Kongo yabonaga ubwigenge bamwe bakavuga bati yagiye kubera ko yaratumiwe na Lumumba kugira ngo ajye muri uwo munsi mukuru w'ubwigenge kuva icyo gihe ntabwo umwami Kigeli yongeye kugaruka yagarutse gusa rimwe ya wari ku 23/24 z'ukwezi kwa 9 muri 61 twabiganiriyeho nawe yambwiye n'ukuntu yaje bajya kumutegera ka gitumba ariko we yanyuzuye mu Bugesera ahinguka hariya ku kiraro cya Kanzinzi ajya hariya hafi yo kwa Rukibaho yari atuye arahihisha bukeye abazungu barabimenya barongera musubiza yo helicopter bamujyana Bujumbura Bujumbura hava ajya Dar es Salaam kamera mpaka rero ibityo ndangize kuri icyo cya kamera mpaka abanyarwanda bose aho bari bagomba kumenya ko atari abahutu cyangwa se parimahutu cyangwa se abatutsi bandi bo muri runari cyangwa se muri radiri cyangwa se mu yandi mashyaka basabye iyo kamarampaka kamarampaka yasabwe n'umwami kamarampaka yemerwa na Loni kuko Loni niyo yagengaga u Rwanda abandi bari bimwe byo kuvuga ngo u Rwanda ruri kuri titeri cyangwa se ngo ni indagizo umwami Loni yabimwemerera ndetse ababwira ko n'abagore bagomba kuzajya muri iyo kamarampaka kamarampaka yarabaye kamarampaka yemejwe na Loni ishyira no muri resolution ngira ngo umwami yarabyemeye ntabwo rero bimwe abantu bivugira ngo abantu bamuvanyeho ngo bigenda gute ntabwo bamuvanyeho by'ingufu izo za revolution yavanyweho n'amategeko mpuzamahanga
Benzinge arimo aranyaka ijambo
reka maze ndangize ibyanjye ubwo araza kuvuga nyine ntabwo ushaka ko abantu boya kugira ngo ibitekerezo byanjye ntaza kubyibagirwa gusa icyo nshaka kugira ngo abantu bamenye kuri ibyo byo gutaha niba umwami Kagame yamubwiye ati uzatahe mu Rwanda uko yumbwiyemo simpuzi ariko ntabwo wapfa kubwira umuntu ngo azatahe mu Rwanda gutyo ngo atahe nka rubanda ntabwo umwami kandi nabyanditse no mu itangazo wari kwikorera akarago ngo atashe mu Rwanda gusa za kondisiyo yabimusabyemo ntabwo tuzyumva gusa icyo yewe nshaka kumenya ntabwo numva ukuntu umwami yavuze koko yirukanwe n'ababirigi ko byarangiriye aho ngaho niba ababirigi baramuvanye mu gihugu yashatse kugisubiramo kandi hariho amategeko mpuzamahanga biyo byashyizweho na Loni babaza abanyarwanda niba bashaka umwami n'ubwami siko byagenze rero ariko umwami yabaye umukuru w'igihugu ku bwanyi nkaba numva yashingurwa mu Rwanda nibyo nashaka kuvuga
urakoze cyane reka rwigemera ibi bintu twagira mu ngo avuga ni kuki mudashaka yuko umugogo w'umwami utwarwa mu Rwanda mwitwaje ibintu bimeze nkaho ari umuco kandi nyamara uyu muntu yarabaye umukuru w'igihugu nkuko twagira mu ngo bivuga yabaye umuntu umeze nkaho ari w'abanyarwanda bose
ndashimira twagira mu ngo gitegereje yagize ariko najya gushobanira hari umugana mu Rwanda bajyaga bavuga ngo kije yacekiragira maze rero mu by'ukuri niba ushaka kuba umuswahili cyangwa se rugiveruke ntabwo wakwibagirwa amateka y'iwacu ngo uvuge uti aya nanjye maze wagenda wenda hindura ariko wenda kubera izi mpamvu zigiye ariko ntabwo wavuga yuko ibyo bintu bitaba ntabwo ari itagari ry'amapaji niko bagenda batubwira ko twembe utabaye umukirisitu kuri uwo mutagati tongo bagaca uburanza kabari imana imana iratuzi imana n'utari umukristu n'utari uwo ari we wese igikwakiye mwese cya kabiri musinga aho yaguye ndakumenyesha ko kigeli yabwiye umuhezi wa musinga witwa Mwanyamwana ajya kureba ku mva ye ndetse usanga abantu b'abaturage aho ngaho ibintu bakoreye yomba n'utumaje n'ubungubu baracyabyasiyaniye barahakumuye bateye ibintu byinshi ajya ku mva ya se haragaruka ibyo yakije naho umuntu yagakuga ngo twara mutubwiye ntabwo tuzi wari we no wenda n'ubwo ubu n'ubwo umuntu wese ntawe ubashe wenda atabishoboye kujyayo nta cyatuma tutajyayo ngo bikangurirwe mu by'ukuri kuvuga yuko umuntu akiriho yakubwiye ko azataha mubarije abanyarwanda wirukanye n'ababiligi yagiye gusubiramo uko yabivuze ibyo byakamarampaka byateze bite mwironi ntabwo kigeli y'imanyi mu rwanda ababiligi ahubwo bagize ubwoba yuko abanyarwanda baza kumutora bamushyira muri helikopitere bamujyana i Bujumbura uwo munsi wa kamarampaka kandi na kamarampaka iyo ngiyo ya muntu uko wenda sinzi ko bamwe baba bari bahari kuge nari mbaye bazanaga ibishandi ko mwurijemo kumvuga no ntitumushaka ibintu bizwi ibyo sinzi kubona byaranze abarundi bari baje kuhagarira iyo ngiyo mu nama uko byageze simbisubiramo kuko ibyo ari byose ababiligi ntabwo batakoze kugira ngo bagaragaze yuko umwami adakwiye kugaruka n'ibyo bavuga ngo ni polisi y'aba abanyarwanda bavuga cyangwa polisi yabaye aho kuri ikibuga ryashatse
hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk reka tujye kwa Benzinge Benzinge ndagira ngo numve ibi bintu byo ko mwageze aho hitabazwa abanyamategeko byaturutse kuki
ibyo bintu nk'uko Gerard yigeze kubabwira byaturutse ku magambo anyuranye yaturutse kuri Mukabajo ubwa mbere umwami amaze gutanga Christine ari mu nzira azagere no kugira ngo dufatanye ibyo gutegura uko azashyingurwa yambwiye yuko anyoherereje Christine kugira ngo azamfashe ntukwiriye kubyiharira wenyine wararushye hanyuma Christine araza ndamwakira ubwo Mukabajo nyuma aranelefona ndetse aransaba ati urye ahantu wiherereye hari ijambo ushaka kukubwira ndamutelefona nk'uko yabinsabye niherereye arambwira ati ijambo nagiraga ngo nkubwire yenda ntiwarurizi ati uri mukuru ariko hari bimwe yenda udashobora kumenya ati nagiraga ngo nkumenyeshe yuko umugogo w'umwami udakwiriye kuza mu Rwanda ati kandi byarabaye no kuri Musinga ati Rudahigwa yashatse kugarura umugogo we ati abiru n'abandi bakuru barahaguruka baramubuza ati icyo kintu rero kimenye nawe ntuzemere yuko umugogo w'umwami ugaruka mu Rwanda turakoze cyane kubimbwira kuko mu mateka nanjye nubwo ndi mukuru ariko hari bimwe ntarinzi ndetse Christine nyuma je ndamubwira uko mu speciose ya telefone nuko yambwiye
ariko hagati aho ngaho umbwiye bya speciose ariko umwami Kigeli we mbere yuko atanga hari icyo yaba yarabivuzeho ibingibi
umwami Kigeli ntiriwe ndondogora nababwiye yuko kuva mu 2006 Paul Kagame ubwe yaje ngo nataye nka rubanda
oya ndavuga kugerekeranye n'itanga rye amaze gutanga ku mugogo we hari icyo yaba yarabivuzeho ku mugogo ati nindamuka ntanze umugogo wanjye muzawugire gutya na gutya
ibyo yahakanye igihe bazaga kumucyura ni kenshi kandi za document confidentielle ze zari ziri aho ngaho zaribwe kandi zibwa n'abantu b'abavandimwe
zibwe ryari
zibwe umwami amaze gutanga bamburije kujya mu nzu ye kugeza igihe Christine yaziye hari coffre-fort eshatu nasanze barazimenye hari na briefcase ye nasanze barafosinze n'umukobwa rwiyemera ko ari babiri nibo bagiye muri izo mpapuro nibo bagiye muri iyo nzu icyumba cy'abari bo bakijyamo noneho Christine aziye musaba yuko tujya kureba tugiye dusanga coffre fort barazimenye dusanga briefcase ye barayifunguye par force Christine ubwo yarabyiboneye
abazimenye nibande
abo bakobwa bombi ba Gerard nyuma rindi wabwiye ngo bari babitegetswe ngo na Christine ibyo ni impaka zabo bajya amasimbizi cyakora icyabaye nuko twasanze coffre fort na mbese document confidentialize nta ziyari
zaribwe none se muri izo document umwami hari icyo yaba yari yaranditseho ati ndamuka ntanze bizagenda gutya
muri izo document confidentialize wamenye ibyo ari biri mari bibi
ariko
na wiriye yari irimo
aha muri wiriye wowe ko ari umujyanama wegereye cyane umwami ntabyuzi ntacyo yakubwiye akubwira ati niramuka bigenze bityo bizagende gutya
ibyo yari yarabimpakaniye kuva kera kandi n'ibisubizo yasubizaga ku baje kumubaza abo bantu ba Kagame kuko ntibaje rimwe habanje Kagame ubwe hakurikiraho ambasadere Kimonyo hakurikiraho Manase Nshuti hanyuma arongera azana na Pasteur Ezra Mpyisi hanyuma barongera bagaruka ubwa kabiri aribwo bwa nyuma nyine twabonanye icyo gihe cyose yarabahakaniye yuko atazataha nka rubanda
ariko uko ni ugutaha ari muzima ndavuga ku byerekeranye nuko aramutse atanze hari icyo yaba yarakubwiye ati ndamutse ntanze byagenda gutya
ibyo yari yarabimbwiye yuko naho urumva ibyo yavuze ari muzima no kuvuga ngo aramutse atanze ni kimwe ibyo nari nsanzwe mbizi sinashobora kubikora n'ubundi nacyo gituma yewe nanze kubyemera
none rero ubwo avuze ko aramutse atanze yari yavuze ko we yifuza ko yashyingurwa he cyangwa se yatabarizwa he
ntabwo yajya mu Rwanda icyo ni kimwe ahandi hose yajya ariko mu Rwanda ntashobora kujyayo
niwe ubwe niko yari yarivugiye
nk'uko yabibabwiye n'abazaga kumubaza bose
ngira ngo hari reka twumve mbere yuko nkomeza kuri icyo kibazo cyawe ndakugaruka ko Benzinge ariko ndumva Rwigemera afite icyo ashaka kubivugaho
aho ngaho Benzinge buko abikubwiye umuntu wese akwiye kubyibaza umuntu ari muzima agenda avuga kubwe yavuganye n'ababwiye yuko atazataha nk'umuntu uwo ari wese niba bishaka bajye kubaza bazakomba gutaha umwana yono wa muntu iwavugaga yuko atazagaruka agomba kugaruka Rwanda ubu ngubu aramushaka kugaruka ntacyo kuko atakiriho
ariko se we ubwe mwebwe hari icyo yawe yarabikubwiye akubwira ati nindamuka ntanze bizagende gutya
ariko ikibazo
wari ndi muntu uraga akiriho dogo yuri bajya bazungu bazanye byo kuvuga ngo kwandika wiriya n'izindi ngo byagende bityo
none buretse gato kuko Benzinge yavuze ko umukobwa wawe cyangwa se abakobwa wawe babiri batwaye iyo nyandiko y'umurage ni ukuvuga cyo ya will yanditsemo iki ngo nuko murayifite urayifite mwebwe Rwigemera
Benzinge nange bwagiye yabimubwiye nibaza abakobwa bombi barambwira bati twebwe kwa amatiye kula Christine ariko dufungura ibintu by'imwanya byose tukabyaranje ibi na provinsi gaye twari kije muri yambo y'i coffre fort hari bo butuje no kujyana kandi twari kuje ku mateka ya Christine yabahaye
none ko Christine yabahaye amategeko kandi koko nk'uko twagira mu ngo yari yabivuze ku bwa Christine we yumvaga mugomba kumutwara mu Rwanda kuki mutubahirije amategeko ya Christine kuko urebye niwe wegereye cyane umwami kukubarusha mwebwe
ntabwo mwegereye kuturusha nyabusa nari menya nubwo yigeze si ukuvuga yuko mwegereye cyane kuturusha kuko amubyaye nitwe natwe tubyara
yego ariko urabona wowe ukubyara isi ukubyara niwe uva inda imwe na Kigeli ariko Christine wenyine umubyara ariwe wamuhaye amategeko ariwe speciosa niwe uvukana na Kigeli uwo nguwo arahari ni wavuze ati ndeka bamutwaye mu Rwanda
nkuko data nawe abindi mwenda we ubwo se yavuga yuko nyina kuko ariho ndongo yandusha amategeko cyangwa se yaba yagira umwana ukurusha
Ngaho noneho turangirize noneho ku byerekeranye n'iyo will mwarayisomye muzi byanditsemo.
Ntabwo nisomye nyine kimwe ntangira.
Iri mu maboko y'abakobwa bawe rero.
Reka da, kisitiri ya mategeko ngo nimujye gutunganya ibintu bya Kigeli, barabitunganye ngo babisubize aho ngaho niko basubije njyewe. Kandi n'ubundi barahanyuma mushobora kunyibaye. Ahubwo icyo kintu benzinge yaguze n'ubu ngubu nakizamutelefone nkabimubwire. Icyo kintu gikwiye kuri ubu hakiri kare. Abo bantu bagiye muri ibyo bintu bakabazwa aho ibyo bintu byagiye.
Benzinge warimo ushaka kuvuga cyane kuko nari nashatse kugarukaho nkubaza ukuntu byageze aho mujya kwitabaza abanyamategeko.
Kugira ngo tujye kwitabaza abanyamategeko cyane nuko hari ibintu zabo na pasiporo yo kugira ngo nongere no kuyibona byarangoye finaruma ariko ndayibona. Ariko kugira ngo ujye kwitabaza abanyamategeko cyane cyane byatewe ni imvugo ebyiri zinyuranye za mukabayejo kuko yewe nahisemo imvugo ya mbere nk'uko yabivuze ati umwami utangiye mu mahanga ati ntabwo bamusubiza mu Rwanda bayiswe umutabazi ati no kuri Musinga niko byagenze kandi iyo mvugo ndanayifite kuri tepe ushobora kuyikoherereza umuntu wese uzi ijwi rya mukabayejo wakumva uko avuga ni ikimenyetso cye yivugiye ubwe
ariko
hanyuma kugira ngo bahindure rero
ijambo nanjye ariko
twagira mu guhumura humura ndakugarukaho ariko bwana Benzinge urumva ko yakubwiye ko ari ukugira ngo agire amahoro
si ukugira ngo agire amahoro ndakubwira iyo yavuze ko ari umuco w'igihugu kandi ko byabaye no kuri Semusinga
oya kwigarura kugira ngo yigarura avuga ati reka mbigenze gutya birashoboka yuko umuryango we uri mu Rwanda wamusabye ngo twebwe turifuza ko bamuzana
yenda iyo precision ishobora kuba yewe icyo ngira ngo mwumvishe nuko yahinduye amagambo yavuze mbere nicyo gituma ashaka kukohereza iyo tape ngo wumve yivugira ubwe mu ijwi rye nicyo cyakumara gahinda noneho wibaze ni mpamvu ki ahinduye amagambo yavuze mbere none ubu ngubu akagira ngo arashaka amahoro ese ni ukuvuga ko atamutanze nta mahoro afite ngira ngo icyo uracyumva mu Kinyarwanda niba yaravuze ngo arashaka amahoro ni ukuvuga ko bitabahaye amahoro mu gihe batamutanze ni ukwigura rero
hanyuma ibyo nibyo byatumye mujya kwitabaza abanyamategeko
kuko nitabaje abanyamategeko kuko Christine yashatse gutwara umugogo ntabizi abo muri mortuary abaribo bandelefona batibite ko Christine ashaka gutwara umugogo noneho jewe ndagenda ndabihagarika
none yaragiye kutwara he
yashakaga yuko bawujyana i Rwanda
hanyuma wawagarikishije kubera ibyo by'amategeko rero
kubera ibyo by'amategeko nyine nibyo nabwiye abo ngabo
ese ubundi
kandi niyo wari warasinye tujyana nayo umugogo
nibyo navugaga kubyerekeranye n'umugogo aho ngaho wari uri muri morgue hari ibintu bya autopsy mwa mwarakoze kugira ngo mumenye icyamwishe
yes narabisabye n'ubu byarakozwe raporo igomba gutangwa bari bambwiye ngo bazabimpa hamwe na certificate de décès
bari kubiguha ryari
ubu byagaritswe nuko nyine biri mu rubanza ariko bungira ngo byararangiye yenda raporo bashobora no kuzayitanga pritari kuko raporo habitinda
ubu iyo uvuze ngo mu rubanza biri mu rukiko
ibintu nabikize kwa mu rukiko
uburabura
kandi nashoboraga kubigira kugira ngo shobore kubihagarika
uburaburana nande
ndaburana na Christine ngira ngo kuko ni washaka ko arashaka ko umugogo y'i Rwanda kandi rejewe simbyemera
reka nakomeje kumva twagira mungu ashaka nawe ijambo twagira mungu ngira ngo ari cyo ashaka kugira ngo bivuge kuri ibitwaganiraga
yego ariko nimumenya ntaza kubyibuka kuko ntabwo nagiye mbyandika ariko ndagira ngo nze kuvuga ku kintu cyerekeranye n'amateka nguye no ku kintu cyerekeranye n'umuco na kiliziya ngira ngo ziriya niyo yigeze kuvuga hari bya kiliziya bimwe bavuga ngo kiliziya yakuye kirazira ndagira ngo nibute ko umwami Rudahigwa yarabatijwe yitwa Karoli n'andi mazina akurikiyeho yabatijwe umubyeyi we Musinga atabishaka byirumvikana kuko Musinga si kuvuga ko mufitiye urukundo rw'ikirenga kurusha abandi ariko niwe munyarwanda tuzi warwanije ubukoloni cyane cyane ubukoloni kiritirere adashaka ko abazungu bahindura idini ya kinyarwanda ngo bazane idini yabo akaba ari nayo mpamvu yamuvanye ku Rwanda ayo mateka rero ubu n'abana ntibazamenya ibye ubwo azabiyongiye Kongo nuko iyo Musinga ubwe aza kuvuga ati ndamuka ntanze nkagushyanga umurambo wanjye ntuzajya mu Rwanda twari kubyumva kuko we ntiyagiye muri kiliziya ngo nabatizwe urumva ariko ubu niba umwami Kigeli yaremeye akabatizwa kitwa Yohani Batista nk'uko umwami Rudahigwa nawe yabatizwa akemera ko yitwa Karoli abo bantu ntibabeshyaga ngira ngo iyo mihango bari barabihakanye mu by'ukuri byo kuvuga ngo niba gwatabaye nashaka kujya ku ijambo gutabara ntabwo umwami atabara nk'uko Musinga yatabaye Musinga ntabwo yagiye gutabara agiye gufata igihugu cya Kongo iyo zamuba ntabwo ariyo byamujyanyeyo abakoloni baramwirukanye agahinda yatanze afite sinamenye kukavuga k'umuntu avuye mu mahanga akaza akakwirukana ku ngoma akajya no kukwicira muri Kongo ugapfa nta muntu wawe uhari none n'umurambo we ngo ntushobora gutaha mu Rwanda ngo niko amategeko yavugaga ayo mategeko yaje nyine igihe cya Musinga ariko Rudahigwa ntiyayakurikije hariya ngo byagenze bitera Rudahigwa yaratanze I Bujumbura nabwo itariki yatangiyeho ntabwo ibyo bintu byo kuvuga ngo umugogo ngo ntugende ni kuki abantu batahagurutse kuko ntabwo abanyiginya bategetse u Rwanda arabo kwa gahindiro gusa ntabwo ari abahindiro gusa bonyine hari n'abanana hari n'abari b'abasinga no kuba abanyiginya b'abakobwa n'abandi nkabo n'ubu rero noneho nibibe gutyo ntabwo rero abantu bashobora kugira gukurema agatsiko ngo bahinduye amategeko ngo bashyiranye amategeko ya kera bafite ibintu wenda bapfa mu miryango birumvikana ko
ariko wowe twagira mungu wowe wivugiye yuko yaba Musinga yarabyivugiye wari kubyumva none wumvishe ibyo Kigeli nawe nkuko Benzinge yabivugaga yivugiye
Kigeli ni umuntu twaganiriye nk'inshuro nyeshanu ibyo wenda singiye sinigisa numva bivuga ko ntiyize na discussion nawe byo gutaha mu Rwanda byo ndabizi ambwira ukuntu mbese bazaga ari nko kumubwira nk'umuturage usanzwe sinzi niba babona Rudasingwa ataragiyeyo ko yigeze kumbwira ko ngo hari ngo imodoka bishoreranye ngo baje kumubwira amagambo nk'ayo ngayo ntabwo nanjye wenda njyewe bishyiraho n'uwenda no kwirata kwanjye narabaye umukuru w'igihugu ntabwo umuntu yaza ngo uzatahe koma bagomba kuvuga uburyo ngomba gutahamo n'uburyo ngomba kuba muri icyo gihugu ibyo bintu rero by'umukuru w'igihugu nabonye abantu ari ibintu bakinisha cyane bakajya no mu byo kwica ukumva ko umuntu yishe imbwa bakajugunya bajya guhamba bagahamburura bagacukura bakajugunya utugufa hariya bwake bakajya guhamba mu mirima ibi bintu bigomba gucika kuko ibi bintu nibyo bituzanira hari n'ibibazo mu Rwanda abo ngabo bakurikiza iyo mihango ya gipagani nibemerewe n'uko u Rwanda rwatewe n'abazimu ntabwo byumvikana ko abantu bazajya bapfa barabaye bakuru b'igihugu ngo bahambwe mu mahanga ngo niko babitekereza abantu bagomba kugira aho bahambwa n'amateka n'abana bakazareba abo bantu bashinguwe yewe mu itangazo navuze ko umwami Kigeli Ndahindurwa Kigeli wa gatanu yagombye gushingurwa imwima na Mushahu aho niho iwabo abantu niho bazamenya amateka y'igihugu uko byagenze buri bazajya baza bose bafata itike bajye kureba Washington aho umwami ngo bamushinguye banike koko Mushiki yari yabyemeye bucye arabihindura Benzinge nawe avuga ati nta hantu agomba kujya Benzinge ntabwo sinshobora kuvuga ukuntu simbwe ngo ndamukunda by'igitangaza ariko numva ari umugabo pe kuva afite imyaka 19 aranabyivugira ubwe yabanye na Kigeli kugeza amaginga ya ari muri Rwanda kimwe nuko uwo musaza Pasteur Mpyisi nawe afite ibyo yakoze ntagomba kurondora aba bantu rero nibo bari bakwiye kumvikana na Gerard ubwo wumva ngo ariwe mukuru w'umuryango bakarangiza icyo kibazo bagatanga n'itangazo ariko bazaba babeshyeye umwami kuko umwami ntabwo yigeze avuga ko adashaka gutaha mu Rwanda Mm-hmm. Yavuze ko adashaka gutaha mu Rwanda kuko bashaka kumukira mu Rwanda.
Reka tubibaze rero
ibyo yavuze nta hantu ikindi rero wabajije gikomeye. Ntabwo numva ukuntu Benzinga atabazi tuvuge ibyo mwita ngo wili. Niba ari umurage sinamenya. Avuga ati umwami Kigeli numvise avuga ko za dokumaze zibita ahangaha kandi ko byanditse muko. Ibyo bintu ufashuma ntabwo tugomba kujya tujya mu mateka yacu ya kera. Reka rero ndangirize kuri iki ngiki kuko y'Abanyarwanda nyine turavuga ntituvugisha ukuri. Ibyo bintu bya za conflit ni ukuvuga ubushamirane bw'abega babakagara bariho ubu ngubu n'ubw'abanyiginya b'abahindiro byagombye kuba nabyo bijya muri kadere wahoze mwita ngo ikiriziya ngo yakuye kirazira. Ahubwo si n'uburyo uwo musenyeri wagiyeyo ibyo yavuze biratangaje kubona abantu bajya mu bintu bimeze nk'iby'abapfumu by'iki ngo umwami mutashobora gushyingurwa mu Rwanda ngo kubera impamvu n'izi z'ubwiru n'ibindi nk'ibyo ngibyo ibyo koko turacyabigenderamo. Umuntu n'umukuru w'igihugu si umuntu w'umuryango w'abantu bane. Twebwe twumva ko umukuru w'igihugu yagombye guhabwa icyubahiro cye. Ntabwo tuvuye ngo u Rwanda rwose ruzajya i Nyanza rurebeho umwami ashyingurwa.
Okay.
Bazamukorera escorti ariko bamushyingure nk'umukuru w'igihugu. Amagambo yanjye nayo nta n'ibindi hari nza kongeraho reka niba hari ikindi kibazo mumbaza.
Urakoze cyane twagira mungu n'ubundi turimo turasoza urakoze cyane gusoza utyo uwo musozo wawe ni nacyo kibazo ngiye kubaza yaba Rwigemera cyangwa yaba Benzinga reka mpere kuri Rwigemera. Rwigemera turimo turasoza wumvise ikibazo twagira mungu ukuntu yarakizamuye yavuga ati birakenewe yuko yaba wowe Rwigemera yaba Mpyisi yaba Benzinge arimwe mwarimo kwiriye kwicara mukumvikana iki kibazo uko kigomba gukemuka. Njyewe ndakibaza muri ubu buryo. Benzinge yatubwiye yuko ubu ngubu ikibazo bakijyanye mu mategeko kugira ngo acibwe urubanza. Ibise bivuze yuko mutakivugana n'umuryango wanyu uri mu Rwanda.
Mbyukuri akarenze ngo akarenze ngo akarenze ngo none mu by'ukuri mu byarangiye biri mu mategeko ya leta reka tutegereze akaza
ntabwo mukivugana nabo mu Rwanda
aho tuvugana baze tukavuze n'icyo bakora
ariko icyifuzo cyabo ni iki gituma nawe utacyumva kugira ngo wumve nk'abantu bari hariya ari byo baziho utazi bakavuga bati twebwe turifuza umuntu wacu yatanze rekaze tumushyingure na leta y'u Rwanda yavuze yuko izabafasha mu bintu byose bazaba bakeneye kugira ngo bamushyingure neza.
Mu by'ukuri ibyo ngibyo umuntu wese afite igitekerezo ke n'undi akagira igitekerezo ke na wa uzi gutekereza uko bashaka ngo ubundi ibyo avuga kandi ubu ngubu ntabwo zibahamagaye mbona nawe n'umuntu twumvikanye bitashoboke reka tutegereze ikizava mu mategeko yawe twabishyizeho.
Reka ndangirize kuri Benzinge. Bwana Benzinge aka kabazo reka nkakubaze ntya. Twagira mungu yavuze ukuntu akubahira kubona waritangiye kubana n'umwami Kigeli iyi myaka yose akaba natanze mwari muri kumwe. None navuga inti urumva bitababaje wowe kubgawe umuntu uhagazeho gutanga kwe bikaba bigiye kurangirira mu bucamanza. Mudashobora kumvikana birabananiye mu muryango kumvikana kugira ngo mukemure iki kibazo.
Iyo abantu banyuranije si ibitekerezo wabigenza ute? Icyo ushobora ewe cyo ndeba ari amafuti sinakemera kandi icyo nubahiriza cyane kugeza ubu nk'uko nababwiye kuva mu itangira n'ukubahiriza igitekerezo cy'umuntu yigiriye ubwe akiri muzima kugira ngo tukirengeho dukore ibintu birenze ibyo yifuzaga twaba tugize nabi sinumva n'igituma naba naramubaye iruhande iyo myaka yose kandi nkaza kumuhemukira nyuma. Ubwo naba mukuri mu ijambo rimwe naba mpemutse niwe nta n'uwazamba n'amazi yo kunywa.
Ariko abanyarwanda nk'uko twagira mungu yabivuze umuntu waba kubera ko yabaye umuntu umeze nk'umukuru w'igihugu ni ukuvuga na abanyarwanda ubikoreye ku banyarwanda n'ibyifuzo by'abanyarwanda ibyo ngibyo urumva utarengera ibitekerezo byawe n'icyo wifuza ariko ukareberera abanyarwanda muri rusange kugira ngo ubahe icyo wifuza.
cyane cyane n'ubu nzi neza ko fatanije n'abanyarwanda benshi bizera bose kandi bagira bati yari umwami w'abanyarwanda bose atavangura moko yigeze ajya muri za parti politique kandi nanjye nuko ta parti politique nigeze njyamo kubahiriza igitekerezo cy'abanyarwanda icyo bamwifuriza naba mu bambere bagikora kandi nicyo nakoreye kugeza kuri uyu munsi so kuvuga rero ngo ibyo twagira mu ngu yavuze ngo ni igitekerezo cy'abanyarwanda bose
ariko abenshi
abenshi n'ubu ngubu yewe n'ubu ngubu banyohereza za message abenshi baranshyigikiye bemeza yuko dukwiriye gushimangira kubahiriza igitekerezo yigiriye ariho
ubu ngubu ku bwawe uhagaze hamwe na Rwigemera aho avuga yuko kubera ko byananiranye ngo umuryango urimo ranabatuka uri usigaye ari mu Rwanda kuri ubwo bitabaje inkiko nawe ni uhagaze
nange ni wamagaze kuko sinshobora kwemera amafuti nyareba kandi sinshobora kurenga kubyo umuntu yanyibwiriye ubwe rebe imyaka tubanye nemeye ubuzima bwanjye bwose nabayeho ndi hanze tuva mu Rwanda kugeza kuri uyu munota wa nyuma yigendera ntabwo naba naririnze guhemuka ngo memuke ku munota wa nyuma
urakoze Benzinge Boniface nshimire kandi na Rwigemera Gerard hamwe na Faustin Twagiramungu aha akaba ariho turangirije iki kiganiro ku mpaka z'ukuntu umugogo umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa watabarizwa bamwe bifuza yuko ajyanwa mu Rwanda abandi batabishaka Shimire kandi namwe mwese mwateze amatwi kino kiganiro. Shimire na Ali Yusuf mugenzi wamfashije kugitegura mwari kumwe na Fenenga Kwaya Nahuta.
Kuri BBC, gauze mijango.